Obwakabaka bwa Buganda ne bannabyanjigiriza bawabudde amasomero gongera okuteeka essira kusomesa abaana ebyo ebibagasa era bayige okutaputa bulungi ebigezo nga bwe kisaanidde. Alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB bwe kyabadde kifulumya ebyava mu bibuuzo by'abayizi abaatuula siniya omukaga omwaka oguwedde. Yalaze nti abayizi tebaakoze bulungi nnimi nnansi songa n'entaputa y'ebibuuzo bangi ekyabalema. Daniel Dong, ssenkulu w'ekitongole kya UNEB, yabadde asoma ebyava mu bigezo, yagambye nti abayizi okutwalira amu bakyali banafu nnyo mu kwanukula ebibuuzo.
They have a problem with the ability to translate a passage into English from their local languages coherently. They've also got problems in proverbs, poetry, and other cultural practices that are relevant to their language and their society. In the sciences, the general problems of inadequate practical exposure continue to impact performance. Wrong interpretation of experimental procedures leading to wrong data, failure to interpret the data that they obtain from reading, or to present the information graphically, sometimes as a result of using non-unificable.
Wabula minisita ebyenjigiriza era avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ba Kabaka Oweekitiibwa Kotira Nakate Kikomeko akubiriza abazadde n'abaamasomero bongere okukiyiriza abaana ennimi zaabwe enzaaliranwa lwe banaayiga okusoma Oluzungu n'okulutaputa obulungi.
Nnimi enzaaliranwa ezaakoleddwa bulungi kino kusaba amasomero n'abantu bonna abali mu bulamu bw'abaana okusoma kati ngaffe Oluganda lusomero eddala lunyiikizibwe abantu balutegeereremu. Olulimi lwo oluzaaliranwa bw'oluyiga bw'oba ng'olumanyi bulungi kikuyanguyira ate okutegeera ennimi endala. Kuba mwakiwulidde nga batubuulira nti abaana abamu naddala abo abaasomye amasomo amalala gano nga ga geografiya ga history nti olumu abaalemereddwa okukola obulungi olw'okuba tebaategedde entaputa. Kale nno ennimi enzaaliranwa zongeremu amaanyi buli omu ayongere amaanyi, si waka, si masomero, si baana bennyini, fenna tufunvubire okulaba nga ennimi enzaaliranwa tezituyita mu ngalo.
Mu ngeri emu munnabyanjigiriza Dr. James Kyeyune era omutandisi w'amasomero agambye nti obunafu bukyali ku masomero agamu agatadde essira kumala gasomesa ne batafaayo kutegeera kw'abaana.
Kisomesa omutindo buli kaseera gweyongera kufa kubanga ensinga Uganda etalina lulimi lumu. Mutuufu kikaluubiriza okusomesa abaana ku mutendera gwonna okutuuka mu ennimi zaffe obanga Oluganda oba Olucyoli oba okola kintu kibeera kizibu kati Oluzungu lwe lulina okutugatta. Naye kati wano we tutuuse ndudde nga nkigamba abantu tugenda kufuna tulina obuzibu bunene nnyo bw'otunuulira abantu abaasomesebwa Abazungu oli ne bw'aba yakuba gye baayitanga gye wano oba gye ttu Oluzungu lwayogera ne lwawandiika owaffe alina masters talulina. Ekitegeeza nti ensomesa buli kaseera egenda enaabuuka.
Dr. Kyeyune era anenyezza nnyo ekitongole ekiteekateeka ebigezo ekya UNEB nti kiruubirira kusuula busuuzi bayizi mu nteekateeka y'ebigezo mu kifo ky'okugondezaamu abayizi okuyita.
Yo buli kaseera tebulwa byekwaso naye nga ekizibu kyonna kiva ku system oba twasikira nsikire ate be twagifunako bo ne bagitulekamu nti mu Uganda tulina ekizibu nti abaseetinga ebigezo tebagenderera mwana kuyita naye omusomesa kyabeera nakyemabega nga asetinga mwana agwe naye si kuyita era bw'aba asetinga ekibuuzo bw'atunamaga kano kangu ajja kategeera akayite kankakwekemu kanteekemu kimanyiza ekiti. Naye nga mu nsi nyingi ezikulaakulanye kati bw'otunuulira nga America ku buli mutendera gwonna naye ku yunivasite bakyakola ebibuuzo eby'obujekitiivu